yande joyno wittude min ta capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗi min Oumou Oumar janganta on. Ndere ko e kibaruji men ni hande 16 lewru bi octobre noon ñalane no ko ittade leyɗe duniya duddogam barkinde hano ñamdu noon ni ndiyam kan woni gurnanka woni haala koɓe gatti yesso ɗumdo hoorejo pamno hokkam fama dow mum. Hectare uji keme kan gulo ladde yaadi e mum nder leydi maradi. Yewtere men pindi noon hande on keɓan fama dow golle police judiciaire sa tokkamon nampirtol haalaydere kibaruji men. 16 lewru octobre ni dental nations unies ni far ɓangere fi ñamduji noon ni e demal no juula ñalande de noon ni ko ittagam ñamandeji noon ni hitane hikkani haala gattaka yeeso kan woni ndiyam kan woni gurnan noon ni ɗum ɗo ni fuɗo de leydi men Niger no wodi no kuje tawraɗi e rafi ndiyam noon ni nani fama ka Jean Noel Gentil noon ni hoorejo pam o fantini jadimin Ousmane Mamoudou.
Cette année la journée mondiale de l'alimentation.
Hikka nyalande itanande filla nemande duniyaru tuga kina do fi ndiyam fami do ndiyam kany woni gurdam ndiyam wurno to e o an nema ka woni ndiyam da endan hunno ko hantabe law mudum filama fa wodi taydi konna wakkati mo taydi endan sedda dabareji gade do mudum fa wodam wakkati endan tawda tidalla har filla ko dal politiki tiagal ko waddum endan mabbol keri hakkul leydi leede godde no dum hadandu daro fa be be endan wallite do majjum elon lewru septembre no dubi nadi no gay tati wadi ko sukab ujinaji chapan tato latiɓe tawada e ñaw weelo an tawi wallitama heɓaka wallitede ga Allah e ñamduji ko hani ɓe kokke ɗum enda no tawa no fadda Benin no fadda Togo ko lewru octobre ndu konna yeehi hawroyi ko watto sukaɓe weelaɓe ujunaji hemere capanɗe jeego yiɗiɓe wallitede ɓeydu konna ni anda ko funnoi ballaga mumen wawi waɗurde ele ñalaɗe
garoje.
Ko ɓurtani hectare uji ujunere e kime joyi noon ni ko duranɗe gam kan kulo ladde hano gulo hiite ladde yaadi e mum noon ni nder nokkuje to duranɗe région maraɗi tawa noon ni waɗini sarusi hawjine fi ladde e jaayi noon no wonno watta daane dow renugol nokkuje ɗe noon nani famaka colonel Lawoli Soumaila o fantini jadimin Mohamed Mamman.
Nous avons environ
ko watta saruji ujunere kem jedde chapande jedde je e seeda kanyum woni ko wudi hitande hikkande nguluji ladde naydu ko na won ko wadde leydi en tati di wadaynaani har soddirre tom dum woni hakkunde commune mo Bermo yaade mo Gadabeji nayabodu ko nan wadayna farton ladde Babar Rafi wakkati mo kalte hore mudum ngulu ladde goddo non wada kanon woni dum hebi dum nyifi yitinge enda dum lati sakulle hikka sanne sabu yude tarka warde do Bermo fa yotto ankay ladde do mande enda fu waɗay ono durande no kuji gaɗɗede konna waɗani lekkoye lañowo e goɗɗo ɗum waɗa huɗo to waɗi huɗo to seeɗa toni wonno hara Bermo en warde hara akadama yaadtoena Gadabeji ɗon tan wonto waɗi hono huɗo seeɗa kalay nene ɗum woni hikka hono ko wurto jawdi no
tiɗi
ɗo ko ƴewata fi gulo ladde ni waddi hoorejo kawjiɗo fi ladde e jaayino région Difa no wonno yara noddojo mum yaago to himɓe gaɗa hilnare dow duranɗe ɗo noon ni ko diɗi ɗin dome letena mitti a oro meleni hoorejo ladde jaaye région Difa o hokki Goudi Abdourahmane fama.
Nder région Difa miɗen godi nokkuje to yoro waɗi nder mum sanne ndelle genal seɗɗa kara ko heɓa ɗum nimɓe kakkilo e mum nomi watta dande yaade e ɓiɓɓe wuro ɓen fuu misali duroɓe e remoɓe kamɓe waɗoɓe jahaale ɓe saabu wawtigon kamɓen nawtorto e sigari jara ɗum joppira ɗum nini ley ladde ɓe mbawta ñifude ɗum ɗumɗon fuu hunde noon ko saboto ngulu ladde woɗi duroɓe egga hoɗamɓe ɓe nde wakkatiji gon se deki ñamduji muɗum barata hiite nguen ɗum ɗon fuu no kulle noon ko saboto ngulu ladde ba ko gomnanti hoƴi laabi fuu kanduɗi gam majjum.
Sappo jeego lewru octobre ni ñalani noon ko ittade leyɗe duniya gam lotol juuɗe noon ni waɗi hitane fuu leydi Niger no barkina ñalani de gam miccitinde himɓe noon ni ko lotol juuɗe no hunde ko wodani himɓe nafaka sanne nder gurnam mumen noon ni ngol lawol waɗi subana o jadiraɓe amin ɓe yilake nder jangirɗe lokkol gon ɗum ɗo gam e paama noyɓe gonɓe barkina ñalande nani ko jadimine grace beyati e Rahinatu Moussa Hassan waddi.
Seni wi'ama lotol juuɗe enen himɓe afrique kayi hunnon ko teddi emen sanne saabu neɗɗo fo no andi cukaɓe ilum yaha e lekkole hoore mum e ɓaade wiyete neɗɗo fuu loota juuɗe mum de ko wara ñaama mo loota juuɗe mum de fuu ñanta nden himɓe jangguiɗo ilo wuuro e miɗo fa ya lekkole fuu ta no looti juuɗe mum fan laaɓi ko ya lekkole on enda
C'est très important de
lotol juudi no wodi sanni ganna hisina neddo nyawuji feeri feereji
ya wi professeur
no wodi no wadirti kaake didi e kaataare dum waddata den dum sona juude den dum foppa kaataare den faamata dum yigga caka kolli ton gada juude den newre den der kolde den dum yigira kaataare e diyam
avec du savon et de l'eau
der andi nore ko minister kawjido e fi jandeje leydi wadi der portal gal ministry be gadi hano 14 lewru october dubbe edi no gay e tatini gomnati fami ko no wodi pelle gon noni ko himbe be farji iri goto tefo dir doftirobe noni der leydi men niger di noni ko inditira lgbt noni der leydi men niger di fudo der jangirde lokkol noni fi o no buri wadede noni do fi golle bonde deni wadi gomnati leydi niger hoji labi noni ko neddo fu hebidade e fi bondo o nane gadi dado habbudane do wadugo fi bondo o noni tefo dir hakkune bi en farjuji didi namde noni don wadi ni be jaran jomun to suudu kiti noni gan jomun hitane gan yaabi labi seri aji leydi niger e fahan kasen wala der fina tawa leydi niger noni de gacce jomun no jukete e no handiri fu har ko jawta habaruji din ni sojeji leydi france no woni no dilla leydi niger be ko tana anu lawol mangol route national numero en nonni gan yaade nani bi en ga yottode leydi tied nonni der wakkati sedda kalni be bittoto be der leydi difa don be bittorto don wadi ni gouverneur region modifa general mahamadou ibrahim ba ibrahim mohammed bi en ni ba gaduma kanko o yari noddojo makko yaade e bibbe roobe be gatta hilnare ko watta sojeji di bitto jam e sew nani ko mani musa waddi
l'appel que je voudrais lancer à l'endroit de la
natangal angal ngada nami yaade bibbe wuro woni be fukina hakkiloji mabbe e accude hunde fu ko waddata alama tonye e mane fa akaje wakati bitaki orde sojeji leydi france wodi dubbe acca paltaki do lawol sato fu gallabi fu kanudi ko jama ko tawe bitaki mabbe ke wadiri e leyno haniri sabe majjum wadi ko sojeji kawjidi fillande nago meden no tawa der wodi du der wuro futo be jotti min gatti sogeji kwata tawe bibbe wuro ben kadaibe bittaki e jidan du funo wadina wodiri
façon normal
pelle jinganoje bibbe leedi ni der region agadesini no woni no wada kaseti mu ndo rafi do tanade hanu gollidal gonga nonni ko woni no wada hakune company ko minaka ko mabbano e somayir nonni fa bien ni fu he mabbol gol ko minaka wadana ni ka woni ko mustafa alasan wi ko wattani hanu musula sadarma o hebo wadini horebe pelle den pelle gon nonni be andini prefet departement mo alit ko watta musula mo hebo nani fama kam mustafa alasan horejo o ng agreement nonni o fantini jadimi muttari abdullahi
Onturama shigabo
min lindani parfait gan ardido question batakiol holludemo komin gidi uranium arzuku leydi gombi etedo c7 musomayir sodi e kominak tawidu company kominak o endam mabbi to koni alla wadi company o endam mabbi o wala he gollude handen wala lawul fusonirde goddo goddum kaden ba ko cegugudu wadi min gi ay futu cede den enden gatta gomnati handen no hani durwo andude to cede den enden gatta no wodi goddum indirte dum fin kandu arzuku leydi gonno mo kominak sonniri somayir fadde mu ombude to dodu min anda foti non fin o soda cede den du to de gatta dundu hegaki kominak wala lawul sonnude ko non hen fu der wakkati handen o enden gan company o enda ma
dungu hikkani wadi rayno wodiri der wuro shama wongo kiloji chapande tati e tati e wuro konni nonni dun do ni ko wobbe puddi der mabbe na jaha wuroji gondi hadde bi en wuro mabbe e fa hankase ni anu leyde gon takkidi e leddi niger nonni gambe keba ko be pirti muraduji mabbe musa shama kanko ni jo wuro wuro gon o hokki asumana musa arzika fama domu
gare mu da ana ci alhamdulillah an gode mu Allah
hadda mi sani min bi'a yettore Allah e kettol aranongol min kebi ngiduji ami dey ciaggal majjun kenduli kambe juwole kambe en cakitoy gauri wadai nonno harto nyebbe don do wodi du sani hisama ndungu rawani ngu no buri hitande hikkande sabu no wodi yo fube geseje mu en ganno andi kettata fey gotum rawani sarde jon fu gasinama min kettidi mara on nyebbe den do nona kono amma ko hikka don kai sani mi wiya Allah wonno
sai dai abu ya da taho a rungume shi haka nan
dallawol dida bon non ni ko latol bal ittodirol ko coupe hanol leydi afrique non ni ko rewbe le gazelle fedde leydi niger ni jeddire de ni fidi e fedde leydi guinée be gatta hanol jeego e bol non ni tawi fedde leydi niger wadi latol mun aranol non ni wattanama tati wattanama nay e bol non ni dallawol gotol gol ni der fi latol bal non ni ittodirol tefol coupe ko leydi duniya ko wadote bi en ni hano america canada e mexique non ni dubi de nogay e jiego o fedde menani a sawe bittido ni fidi e leydi somali non ni to jali somali tati e bolum non ni wadini zakaria o ibrahim o wi hune lobbere non dun latani fedde den tamma de lamin kalan handen der yottimen pinnul haltando filalabi kite nonni don dogan himbe keba pama ando ko je wata police judiciaire nonni no sarusi wonde lay suudu kite do fi hano gollidal do wadugo hano ceutinaaki do fi golle de ngatti yeso nonni dume woni golle police judiciaire nani fama ka liman ahmed chardo wono o hokki jaadi min anise karim
demone manda police judiciaire na bien PJ
la police
sa rusi police be non no labi lamu leydi biiri hawji fi ewtinagol gacce e dewtere kiti jukkata der majjundu ni fa handen sa rusi o enden heba ko tabbintina gaddo gacce den enden den tefot e juudem en tawa der gadol gacce den enden de woytanu dum enden yaram sa rusi o enden tugo do tilsinoje e suudu kite dum enden hokkata sa rusi o enden wadudo ewtinagol holla suudu kite dum enden
moi en won ko tawte le golla pejingal
la police judiciaire
der mun no tawe police ji mawdi police ji pamari gollobe gomnati amma lawol lamu leedi gol kan jey tindinde moy woni mawdo mode koto e moy der golle den
de police judiciaire
kono won golla le pejingal e hore mudum
la police judiciaire
gollal peji kan woni de gacce gadama yewtinaade wurtina gonga wurtinde duni fa handen gaddo gacce den de gacce pamare non na gacce mawde non sarusi on no na to suudu na baade na gollirde yewtinaade tumaado on e be gondi habbidane
tapé aller au delà
moy on ko hawji peji on e hore mum
suivant l'article
datol sappo e didi dewtere famtinore no golle peji de enden jehira procureur kan woni hore sa rusi on enden den no wodi police ji mawdi gollobe gomnati gon cour d'appel du no nautoro sa rusi on procureur général kan du woni mawdo neddo no joge peji denis sa rusi on no wodi ko waawa tab bintinde jungo neddo no tawa der gacce gadaade den nano mile ko neddo e hore mum kan wadi gacce den nano wondi non habbidane e wadube gacce den gacce deedu de neddo tumira de laato gacce mawde non jukketeede yeso suudu kiti nyaamude
kasso
wakati oye woni ko faddedo endan way boyude
suivant la
hanun datol chapande jeddi e didi dewtere hawjine laabi yewtinagol gacce haliri balle didi non neddo faddorte peji amma procureur no waawi ude wakati on endam eede misali der irfi golle hirnyere e golle biddam bondaku paddaki neddo peji no waawi juutude nondu fahan no waawi famude misali de sukan
il s'agit d'un mineur
somad la bandirabe wombe ne kettini habaruji studio kala ngudo min dernata on habaruji men sa get kepten on habaruji e hausankore ko hawa usman yottinto mon kirtinto jam hirti